Can they be on the mic?
Alex Kenny, the producer.
Tunasonga tunaje, tunajechaga, tunazikwendaga, tunajirushanga, tunamuobaga, yeah, tunamusifugu, yeah, tunamabudugu, yeah, tunazidi kujinice, ata bebo nasomanga, ata chatnenaga, nakufunga nafunganga, tunatia koman. Tuna follow your step. Tumekuwa followers. Tungekuwa na mapa, atakule tungeba. Tumekuwa holy, tena sisi tumechange. Tunangoja two pass, ata hapa tumeka. Tunangoja two pass. Tunangoja two pass, tuguguze situpone. Ata hapa tumeka, tunangoja two pass. Tufaneka esambu, masamaki zilija, mamikate zikaja. Tunangoja two pass, kama dhambi tumewacha. Tumekuwa baptized, tunafollow your step. Minangoja mobile, minajua unagiu. Tunangoja two pass, hivi tena najitake. Na mikono mili nawe, tunangoja two pass, kama Musa mlimani. Tunangoja two pass, tunarumjia water. Tuko nawe hard to sing, tunakuruzi ADC. Tufikisha kanan, maadui tuwetenge. Tufikisha kanan, hey, hey. Nikose, nafungua my heart. Waingiza mini pande. Tungekuwa na mapa, ata kule tungepa. Tukuwa na inifes, umekuwa holy. Tunasonga tunawe, tunajiachiaga, tunazikwendaga, tunazirishanga. Hey, hey, hey. Tukuwa na inifes, tumekuwa holy. Tena sisi tumechange. Tunangoja two pass, ata hapa tumeka. Tunangoja two pass.
Alex Kenny, the producer.